adik jiwaku.
Chakula umekula, mbia zangu umekunywa, nauli umechukua mama mbia zangu umekunywa, chakula umekula, mbia zangu umekunywa, nauli zote foto.
Joshua, we make a team Joshua. Come Joshua, not the good name Joshua. Come Joshua, grab your jamu, 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 jamu.
Beat.
I got you in the